Ulalele wabuthi itengiswakile kwethu. Ah, itengiswakile. Ziyakhala manje kubi.
Ayiyabona bona.
Ibuze umnyaka manje. Ibuze
umnyaka. Uyayayini lapeso basese khona.
Now we are going to live in the middle of the night.